Isbeddel muuqda iyo horumar dhinacyo badan taabanaya ayaa ka hana qaaday magaalada Xudur kadib go'doomintii sanadaha badan ay ku jirtay oo laga qaaday, kaasi oo saameyn ku yeeshay dhammaan bulshada. Horumarada ugu weyn ee laga dareemay magaalada Xudur ayaa waxaa ka mid ah horumarada ganacsiga, iyadoo magaalada ay soo gaarayaan badeecooyin kala duwan. Xirowsan Weyne oo ah guddoomiyaha ganacsatada degmada Xudur ayaa sheegay in ganacsatada magaalada ay si weyn ugu faraxsan yihiin isbeddelka magaalada Xudur.
Ciidan faraxsan ganacsatada isbeddelka kooy nolol geemada shal qaybsanayti nolol hoose ay nolol sare hayti, laakiin hadda geeka nololu isku mido lankasto deegaankan roog wala gaadada kor, laakiin ma dowliba jirtay nolol hoose walba gaadada kor ilaa shilinkii shaqana ma jirta maciishadan qaali ahayti geeka shaqan wal heli nololna wal heli. Markan isbeddel wiino hal dhana la inhayne nin kasta waa la dareemo kor ilaa deegaankan baawurti roogdi tumi kowsana maxaa ku banan meel raagi soo garaashi ka jiraan, laakiin geeka meel kasta seedo hayaan baawurti ku danay sidoo hayaan oo baawurti shaqo heli, laakiin fuundiga hay shaqo heli alaabti dhismada ee la heli maciishadii oo nololeyl ka nolay raashinka ayno qiimaha hadda macquul ee kooy wal oo inta mootsin oo la sheego kor ma leh maciishada boqolkiiba boqol isbeddeli walaay geemaradi wali bahaadi jirtay beesida adoo qabto boqolka gaadato waa ay jirtay oo baad heloon haafka bariis $30 lalka gadaay sokorto $30 hayti lankad beesiis qaba xataa siisoda wal mangadada korna, laakiin geeka wal kasta waliba waa qiimig anka dunbooy hadda sokor waliba lagado hay $20 tumi $9 kii sokor ah loorka sokor aan wali gadaane ha $30 midii halbul korn waliba lagadaay loorka sokorta ah $10 macnaha isbeddelka beesidan dhiidi waliba dareemase intii isbeddeli.